mimi kuniona pesa unaleta sile kuomba naishi home kwetu bila shida unalishangaza wewe mchumba sasa kwangu nini ni unataka na ninavyokupenda nimeshasikia nadhani ukimwacha tadata mimi labda utapata ukimwacha
nani tena
Kinachokufani pens don't the letter Sizungushe zungushe paka kalia Au fryer kumpaka kidume nondoshe tears Pezi do bonge la zawadi Na wesu nalitaji Yoke mimi nchaji Una vevyote ni na vesaka Baba kizi chada live mimi nataka Kuito playboy spendy So baby girl would you marry me
Kama ni penzi Labia utapata Ukimwacha
Nimesha mwacha
Maybe Utapata, unachokitaka
hey.
Nasema penzi,
yeah.
labda utapata Ukimwacha,
nimesha mwacha
Oh baby,
yeah.
yote utapata Tumigia hapa,
nunalofata hey.
Yeah.